All right, ladies and gentlemen, it's gone 20 after 4. This is Miley Cyrus, Rise of Amp Drive. I think we need to get Scuva on the line. Mr. Zulu, do your magic, sir. We need Scuva on the line. That is Duncan. Let's get Scuva on the line. Share, what's his take on this whole thing?
Hello.
Scuva. Duncan. Shabuza Albaf.
Sure.
Simnandi. Mpumalanga is eager to hear from you. We just spoke to Big Zulu, and we asked him the most important question. Why are you guys beefing? And ngiyambuza ngithi ingabe mhlambe nizama ukustarta iskorokoro esingafuna ukuhamba being hip hop. What's your reason? Well, he said two main important things that came out of that conversation. Big Zulu is saying, one, uyayibona hip hop ngathi ithulisile kancane njoba sonke siyazi ukuthi amapiano ayazenzela. So ukhuthaza hip hop ukuthi ayibuye. And then uthi uma ngabe sekunale revitalization leyo wonke umuntu usengakwazi ke ukuthi uthi ama artists nje awakhiphe ama singles wawo ama album wawo umculo awuphume isikhathi sakhona ke manje uyabo uthi yena wenzile umsebenzi wakhe okwesibili uthi akathokozanga ngendaba ukuthi wena umthuke ngobudoda bakhe ku response yakho
so kuyiphi kule ndala or le
yipi la uthi khona nami ngeke ngisho phela emsakazweni
but ungasho
usho khona ukuthi kulamadoda amabili eyodwa ngathi kuthiwa
but alikho igama lakhe ngilishilo nje ilalo uza khona amapoint ilento abantu ababusekela yona because mina like mangishaya idisi ngishaya ngengqondo.
Yeah.
Ngingalukwina nasenkantolo ngithi niba uthu nje emdubulu ntaba ngombani bayini omunye engakompleti kwakho. Ngithe rumor has it futhi akushongo mina rumor has it. And angibona ukuthuba umuntu lapho ngithe rumor has it. Kwabadubula intaba ngombani bayo yedwa akasokile ukusoka kuyona inhlamba.
Yeah.
Akufuni intamba.
Okay. Kodwa keke usukhuluma nami imuphi kulaba bembayibayi lo ozwe
ihebe. Wena usuzobona ukuthi muphi ekuqabela. Usuzobona ukuthi muphi ekuqabela.
All right.
Yeah.
All right.
So,
ngiyakuzwa.
Yeah, sorry.
Ngiyakuzwa. So, asinge to the meat of it all. Why beef? Why beef?
Mina, kumina, like, beef ikhona, like, ku hip hop, ne? Isikhathi esiningi yenzakala like uma uthola ukuthi omunye akaboni ngasolinye nomunye mhlawumbe ufile ngathi lo omunye ungcono kunomunye like into ekhona it's part of hip hop because hip hop is a culture and then it rap is a genre. Hip hop is a culture and izinto eyiningi eyihlanganisayo but njengo beatboxing, break dancing, poetry, rapping yabo. So into iculture like kunezinto eyiphakathi ama beef kunobani bani even like uma uzolalela kunama punchline metaphors yabona kube khona ama flows kunezinto eyibhekwayo eyiningi la. So ne beef is part of hip hop ukuthi amadoda abuya testana amandla ukuthi kufana nokuthi team bandlala la ukuthi kufanele kube khona owinner athi mina hayi angiyisabi le team le bese izoyidla le yabo njalo la beef into esoyangala. But sometimes ke iBP sekuyinto vele uthola ukuthi akuzwana ngempela yabo but indlela ekuliwa ngayo kuliwa ngomculo yabo ukuthi ke ibuyigcine sibuye ba physical sometimes but it's part of hip hop injalo hip hop yona genre vele like nje enaleyo beef like nje bethi into eyabakhona kusukela kudala yabo because uyabazi even o Tupac nabo Biggie bebenabeef maningi. Yeah. K.O. Kester, then beef. Like, in day, part of hip-hop. Even though, like, yes, either, not, na manjo Kendrick Lamar, nabo J. Cole, nabo Drake, the Gunzagat. In the way, hip-hop, yabo. So, in our Kester's name, Mark Tuangya, this one, umuntu sometimes to say, this is the personal, because in Suganilo, Namakam. There's no rules, yes. There are no rules, there are no restrictions, like, because in Suganilo.
Utsige, na.
ngibona abanye bekhala bethi hey kanjani kanjani. No, hip hop nje mawuyazi there are no rules, but siyakwenza ke because phela sise South Africa and mawufuna ukuthi yakhe idlale ku radio nokusunga usungancipha lapho nalapho, but nje for umthetho we hip hop okanjalo ukuthi no mawumshaya akungishiso nama ifoni ungishaya ngempama nami ngizobuyisela impama. No, mina ngizolwa ngendlela engikwazi ukulwa ngayo. If ungishaya ngempama mina, if ngikwazi ukusebenzisa inqingi ngizosebenzisa inqingi, or if ngingakwazi ukusebenzisa inqingi ngizothatha i-blocks ngiyifake ekhanda. So into ekanjalo
ya uyishizo-ke leyo ukuthi
abantu base-South Africa ba-sensitive kakhulu, so yabo and abayi-understand e-South Africa into edominatile amapiano obanani, so abayi-understand like bayanani ngokuthi ubani umuntu abamthandayo.
Angule ngivumele ngikulethe kunathi-ke ngivumele ngikulethe kunathi ushizo wayichaza naye indaba yokuthi hey kuthiwa akunamthetho kodwa uthi uyamangala yena ngoba wena nahlangana kwancube omunye usaziwayo wakhona eNingizimu Afrika uthi wena ngalelo la ngihlangana waguqa phansi ngedolo waxolisa
amanga lawo. yena uqinisile sahlangana athi ngitshele story mina ngisiye umuntu olokhuza noqamba amanga umuntu nje straightforward ingakho namadisi ami ebakuhlungu yazi kwenzakalani emva kwale yadisi yokuqala uWiseman Mncube olo I think u-actor with the wife ngiyamazi the wife nako sibonele okuzala wayenza i-housewarming kubo le was-invite ngingazi mina ukuthi ukhona naye ubik vule ngazi sikhona la yabo. So mina ma ngizohlangana naye ngithi ngiyambikelela eyi nkabi wavela athi kumina eyi ungalinge nje lokhu ungithinta kwaphela kanjalo ngithi ngizama yabo ukwenza i-conversation from lapho-ke ngabona ukuthi hhayi ngeke ngisaphinde but ukuthi ngiguqe angihlakanye ekhanda ngiyaxolisa ukuthi njalo ukusebenzisa like angave ngiguqe and akuyona phela but ngiya-understand abasase ushaya i-track ingoma fanele kuyenza ufake ipayisi kube juice yabo kudala sihlangana naye last month bekudlala ibhola bedlala kwithini yabo utshatha ugodo uzokutshela notshala ngidlala nami ngikhona lapha angaze ngibale ake kekho and ngingakhumbula kuqeda kuphuma le disi yokuqala leyokuqala angithi wangithreatnishwa ngisendela ama-voice notes ne la engisendela wona kuleyokuqala kanti sobe sisempumalanga lapho sonke ngamtshela wathi ngizobe ngisempumalanga uzongenzani yabo wathi hayi qhubeka-ke ngathi angeke ungenzeli ukuthi zebra mina ilucky ma uthi uzoya ngamandla angichazeli ukuthi angivalwa ney'nsizwa mina angeke ufike ungisukele ma su-expect ukuthi mina ngizokukhothamela. I think mhlampe yena baningi abantu abamkhothamelayo baya ngokuthi bayamsaba kumina ngizalwa kwenye indawo nami so angiyena umuntu ohambe ekhothamela enye insizwa yabo angimsabi nje kakhulu lyrically nangeylokhuza na angiyena umuntu engithukile engangishaya yena kodwa angeke kuphele kanjalo ndingileyo yabo ngamtshela nje iyona into angizondela yona ukuthi ngamtshela mina program ngeke ulokhu ungithusa angiyena umuntu othiwa ngiyilokishi ngivalele lokushini yabo ngiyakwazi ukudila nomuntu ungangishaya manje ngeke kuphela ukuthi ungashayiwe na yabo into enjalo ngamtshela lokhu waciwa leyo nto because I think abantu abaningi bayamhlonipha ngoba yamsaba ukuthi uyisigora and mina wabona ukuthi le ntwana encane kanje leli phara liyakhuluma kanje so uvele abona ukuthi wehle isithumbi kanti kusuke ngimtshela iqiniso abantu abaningi bayamkhothamela bemsaba ukuthi abantu abaningi abaclose naye abasabi ukumtshela yabo
nathi-ke
baningi abangekho happy naye
ngiyayizwa. Nansi-ke enye indaba sonke singavumelana ekuthenini the beef culture actually ends up looking good in the bank account of artists. The last time before the two of you took it up, it was Casper versus AKA. Would you say to me, ninenjongo tizeni eyon sebenzele nazi ukuthi uma ngabe South Africa yon call ukuthi vele nisempini iyon sebenzela ukuthi nempilo ishintshe?
Iyasebenza futhi kakhulu ne because I won't die. Yabo mina ngizokhipha i-album manje wonke umuntu usefocusile and bese bekhohliwe uDuncan iyangisebenzela lapho yabo kuningi kwenzayo yabo but I think iba kuhlungu kakhulu mase sekuna abantu abanjengobhizi lokwaye ma beyiqala into mase afuna ukuyithatha ngenhliziyo mase afuna ukusebenzisa iy'ndaba zokushaya yonke leyo nto angincobe ngoba uye uyiqala angithi iqalile zamukele-ke zonke izinto zikunethe but wazi ukuthi kodwa okusalayo ngivusa ilokhuzane i-hip-hop awuvusa ukuzuzwa ngenzondo vele ungezwi ithu because into ayiqalile yinhle but for i-culture but akayibeke eceleni-ke inzondo-ke yabo because yona iyasebenza because uma ngikhumbula leyo yokuqala lakho umncwabo like when you check out from like his into again I release like they say up like speaker amalo ama speaker
ama numbers
ngoma zenza kanjani
yeah
ama numbers umngcwabo uwona okulezi ngoma engikhiphe 22 obungwona obuhamba phambili ngokudayise kakhulu. So from lapho understand ukuthi yeah iyasiza yenza i-bank account ye artist beshap but mangase sidlaleni kahle singabe
uthi angangeni ngenhliziyo.
Exactly cause ekuseni lakhe yena mayiya kubantu mayise khuluma uyibeka kahle yini but mina ngiyazi ukuthi ufila kanjani ngoba angifundi kwangempela understand. So leyo nto leyo akukho right ukuthi ufike wena ube muhle bantwini. Ingcono mina ngiyakhombisa ukuthi hhayi akukho sharp yabo. Yena uvele nje ngathi mina nje yibe umuntu oyinkinga yabo. And into emnandi kakhulu ngama ngikaze ngamsukela ngihleze ngiphendule. Ngeke ungibone kuthiwa ngimsukelile yabo. Namanje kube yena ubefuna ukuba right bengafanele angifake yabo. Cause ufika angifake asho yonke into ayishoyo.
Thank you so much for iskhathi sakho mfowethu siyabonga kakhulu.